mkpọrọ etumihe ụkọ amaka mmanya na rice ogere m biko ya dị mkpọrọ onwe ya
ọlụnụ m dị elu ka njụ anyị fe mmele ya ọlụnụ m dat gị ka njụ anyị fe mmele ya nomata na ọmalụ mma onye bụ nwa na-echu m ụlọ nomata na ọ dị sansam ya bụ nwa nọ m n'anya alaikere m ya hụ ala ọbọrọ m ya afọrọ m ya n'anya ọ nọ m n'obi ka ọ bụ ife gbasalụ disgelu ọ na-ebu m ọka mmanya ebriti na baudi bebi ọ dị m ka ṅụlụgo amamihe m ga-eme kpọlọvụ ọmụ ka lọvina amam ebe m ga-ejenụ ka lọvụ m na-ebu ya ebu amam okwu m ga-ekwuo o welu nke m si welu ya ha lọvina dalin switi na honi were uche gị mata gba n'ote gị kpụsọlụ gụtaim were obi gị mata gba n'ote gị fụsọlụ m anya gịnị ka m mere gị ọ gịnị na-esogbu gị iza bikos alọvụ ihe oke iji eme m ka ụmụaka iza bikos alọvụ ihe oke iji eme m ka tata ijikwa uche gị were amata n'ọbụ mbụ ya ọhọni ife ọjọọ imelụ m ọma mkpụ m apụ n'obi ncheta mbọsị bịa na be m isi agụlụ na-akụ gị bụ mbute agarị ogogido na-apụ yelo paisi fraịde rais anọgụ bọ ka nyelụ gị mmanya ọṅụṅụ nwa ara na mọtụ yọwọta na godin gini big south ka nyelụ gị mmetụ gaga nsị ka ike isi ya nsị ka ịmị ọnụ nsị ka ihe ọgụ nsị ka igburie nsị ka ipek ya njebe da saịdị ntinye ebe aka m nsị ka ịmị ọnụ you must pay me my money now I'll spend it my name is Fendo come and pay me
ngo omo kwugo ji mistibu biko ga kwuo ya kwuo gini ka jikiri ya ama m ife ọ na-achọ mmanye kwalu ya
ọlụnụ ndị izgelu ka njụ anyị fe mmele ya kpọlụnụ m dat gị ka njụ anyị fe mmele ya nomata na ọmalụ mma onye bụ nwa na-echu m ụlọ nomata na ọ dị sansam ya bụ nwa nọ m n'anya alaikere m ya hụ ala ọhụrụ m ya afụrụ m ya n'anya ọ nọ m n'obi ka ọ bụ ife gbasalụ disgelu ọ na-ebu m ụka mmanya ebriti na baudi bebi ọ dị m ka ṅụlụgo amamihe m ga-eme kpọlọvụ ọmụ ka lọvina ama m ebe m ga-eje ka lọvụ m na-ebu ya ebu ama m okwu m ga-ekwuru o welu m ka m si welu ya kwụ lọvina dalin switi na honi were uche gị mata gba n'ote gị kpụsọlụ gị taim were uche gị mata gba n'ote gị nyesọlọ m ife gịnị ka m melụ gị ọ gịnị na-esogbu gị iza bikos alọvụ ihe oke iji eme m ka ụmụaka iza bikos alọvụ ihe oke iji eme m ka tata ijikwa uche gị were amata n'ọbụ mbụ ya ọhọrị ife ọjọọ imelụ m ọma mpụ m apụ n'obi icheta mbọsị bịa na be m isi agụlụ na-akụ gị bụ mbute agarị ogogido na-apụ yelo paisi fraịde rais anọgụ ka ọka m nyelụ gị mmanya ọṅụṅụ nwa ara na mọtụ yọwọta na godin gini big south ka m nyelụ gị mmetụ gị aka nsị ka ike isi ya nsị ka ịmị ọnụ nsị ka ihe ọgụba nsị ka igwurie nsị ka ipeki ya njebe da saịtị ntinye ebe aka m nsị ka ime ya
ngwa ọ dịkwa mma gị dịcha ihe mmadụ ga-agba ọsọ dawo na fire pocket gaa were nke gị kpuchiere m ụwa
ọlụnụ m disgelu ka njụ anyị fe mmele ya ọlụnụ m dat gị ka njụ anyị fe mmele ya nomata na ọmalụ mma onye bụ nwa na-echu m ụlọ nomata na ọ dị sansam ya bụ nwa nọ m n'anya alaikere m ya ala ọhụrụ m ya afụrụ m ya n'anya ọ nọ m n'obi ka ọ bụ ihe gbasalụ disgelu ọ na-ebu m ka mmanya ebriti na baudi bebi ọ dị m ka ṅụlụgo amamihe m ga-eme kpọlọvụ ọmụ ka lọvina ama m ebe m ga-eje ka lọvụ m na-ebu ya ebu ama m okwu m ga-ekwu n'ụka o welu nka si welu ya kwụo lọvina dalin switi na honi were uche gị mata gba n'ote gị kpụsọlụ gị taim were obi gị mata gba n'ote gị nyesọlọ m ife gene ka melo ge oge mi ne soboge. Is that because I love you kije men kumaka? Is that because I love you kije men katata? If you go check you well I'm a dana bumbu ya honey. If I joy melo mo I'm a puma punobi. Nche tambo si bia na teme sa golo na goge. Mbuta gale kolo bido na po. Fried rice jollof rice ano koko kanyalo ge. Manyongongo minara na motu. No water na golden guinea be sato kanyalo ge. Mbeto gaka msika ikisi ye. Msika imeonu msika ihogoba. Msika igulie msika ikiri ye. Nche beda sai Nche beda sai Nche beda sai Nche beda kamu Nche beda Nitu bagwa mo Itimbamba efoko
Bianco Eka Odisom gana akugo ifemri Giwa ekuta gondo kiri Jeju one meka Mihabulo nana mano meia Maka yama ninye Onyo ninye Yewenu Mwana enye Olesi mokuta rezi bobo
Falling on this girl oh Kanjwa ifemele ya Falling on that girl Kanjwa ifemele ya. No matter no maluma, oya bo mwane chumola. No matter no de sansam, ya bo mwanom nanya. I like it in ya ho, I love it in ya. I put in ya nanya, onom no bi kobo. If I ma salu this girl, oh honey bo mo kamanya. Everything about the baby, all them kangolo go. Ama mi yenge me, to love mo ka love na. Ama me bengeje, ka love me kuyebu. Ama mo bungebu, ko welo kansi wale ya. Love in a darling, sweet in a honey. Where you check in my tap and no take I post all the time. Where you check in my tap and no take in your salami fee. Gini kamele ge, ogini ne so boogie. Is that because I love you, KGMM kumaka? Is that because I love you, KGMM katata? Iji ku check in where I'm at and no bumbu your honey. Kifo joi melomo, amampu mapu nubi. Nche tambo si bia na bemo isa golo na goge. Mbute gare, ibe bido na po. Yellow rice, Friday rice, ano koko kanyelo ge. Manyongongo, minara na motu. Yellow tana, golden guinea, big star to kanyelo ge. Mbetu gaka, msika ikisi ye. Msika imeonu, msika ihogoba. Msika igulie, msika ikiri ye. Nche beda sai, nche mbamba awoko. Nche nye baka mu, nche mbamba efoko. Iku bakwa mu, nche mbamba efoko.
Fedu we nkoleka, ifi nato kamburo we mkuze misi, okwea. Ngo imana give us never lack. Onye ne yeye kane hiachi.
Falling on this girl, oh, kanjwa ifemele ya. Falling on that girl, kanjwa ifemele ya. No matter no maluma, I never want to chumola. No matter no the sansam, I never want no nanya. I like it in ya ho, I love on ya. I for on ya nanya, on am no be kobo. If I pass out of this girl, oh, honey boom or kamanya. Everything about the baby, all them kangolo go. I'm a me yenge me, I love on ka love ena. I'm a me denge je, I love on me kuyebu. I'm a me kunge ku, go well on kansi wale ya go. Love in a darling, sweet in a honey. Where you check in my tap and no take I post all the time. Where you check in my tap and no take I post all the money. Gini kamelo ge, o gini ne so boge. Is that because I love you, KGMM kumaka? Is that because I love you, KGMM kataka? Iji ku check in where I'm at and I'm bumbu your honey. If I join melo mo, I'm a puma punobi. Nche tambo si bia na bemi sa golo na goge. Mbuta gare, ibe bido na po. Yellow rice, Friday rice, ano koko kanyelo ge. Manyongongo, minara na motu. Kwa wakana, golden guinea, big star to kanyelo ge. Mbetu gaka, msika ikisi ge. Msika imeonu, msika ihogoba. Msika igulibe, msika ikiki ye. Msika igulie, msika ipeke ba. Mtineza sai, itimbamba awoko. Mbane denu, itimbamba efoko. Nipo bakwa mu, itimbamba efoko. Nipo akopo bum, itimbamba awoko. Obono toraza mi, itimbamba awoko. Mbe ipo shete mu, itimbamba efoko. girl can drive you family. All on them, that girl can drive you family. No matter now, madam, the double one is Chumola. No matter now, the Samsung, double one of mine. I like it, and yeah, I love her, and yeah. I for on ya nanya, on a mobi cabo. If I pass out of this game, on a boom or kamanya. Everything about the baby, all them tangle go. I'm a mi fengye me ho, ka love omu love ina. I'm a me benge je ho, ka love omu nebu yebu. I'm a mo punge ku ho, yo wale unkansi wale ha. Love ina darling, sweet ina honey. Weru chegi mataba no te gai posal tukai. Weru chegi mataba no te gine salam ife. Gine gam melge, o gine ne sabuge. Is that because I love you, ki jemem kumaka? Is that because I love you, ki jemem kataka? Uche ki wera mata na bumbu ya honey. Kifo johi melomu, oma mpumra punopi. Uche tambo sebi anabemi sagolo na koki. Mbuta gari o, yege kido na po. Yolo faisi fide rice ama koko kanya loki. Manyo ngungu, mina wana moti. Yolo tana godi ngini, big salto kanya loki. Mbetu gaka, nsika ikisi be. Nsika imionu, nsika ihoku ba. Nsika igulie, nsika ipeke ya. Nje be da side. Mba nye be dia. Mne hipo na kwa mo. Mne hipo shete mo. Ndobo be chuka ndobo. Mwansi livo mo. Mwansi livo mo.